Hello guys.
Hi guys.
And we're back.
Yeah, we're back.
Black Ops.
If you missed the last two episodes, to my form
we took over.
If you've watched, these are not the same clothes in uniform. Black Ops in Adi, in Adi area, in Adi zone,
yeah.
In Adi business,
back,
in Adi back one.
Uh-huh.
In Adi.
Na leo tunafeel kama we need to
spice something.
Just a little bit.
Get into it.
Not too much.
So about your first love, my producer ametuliza kuhusu first love.
I think everyone gets into relationships after high school.
Mm-hmm.
And I think kulikuwa nini like hype train. Like, umetoka high school, you have to get a chick. So in my mind, that ilikuwa like first love, if you can call it that.
Mm-hmm.
Hey, Buddha. In Nairobi, natambua first love was a chick.
Interesting.
Like, yeah, people, like, I can say, like...
Alikufanya nini, bro? Unajora sema tu like.
It's deep. Okay, you can say.
It is deep.
Yeah. She dated me because of a certain reason. The reason when you're not zoning south.
But it was superficial,
basically. Yeah, I can say it was materialistic.
Money.
It was materialistic for her. Then, when you do that, it breaks someone.
Like Nairobi, ni wapi? Nairobi ni jangwani.
Nairobi is the people.
Nairobi the people by day. When first love
work. Culture, man.
I can say that.
So mimi kuna swali moja. First love wako anajua alikuwa first love wako. Labda yeye ndiye anarada. Hana rada.
I don't think she knew.
Labda tumwani.
So that means unaweza kuwa not her first love, but yeah,
yeah.
But yeah, ni your first love.
Yeah.
Okay, bet.
Yeah.
See, the boys are
too bad. Come on now. Kinaki, tell me. Me penda venye mademu penda kuhipa ngori. Hapo ndo anasema the men take it. Ukiwa pale na food hawezi kuambia hivyo. Mzinga hawezi kuambia hivyo, lakini
kama kwa ngori.
Kwa ngori hapo ni the men. So the men, let's take
the
it
men,
over.
Take it over. Okay. Show what you can do.
Mimi jo na jam kwa mungo ja story funny. Mi first love wangu walikuwa mpoa jo. Wangu wani sijui kuleka hali. Sijui niache ni mwacha. But ni life.
Yeah.
Nilichoma ni.
Watu wana katu ku drop the bag.
Ah, si hivo, mide. Wacha nseme. mi adisijui kulendaje, mi sahii tu niko single na ye labda ako single, hatujabonga in a while. Ama labda tumebonga, je unajua the things you said here may or may not have happened. Yeah. You know? Kiwiome. Fast labda mjo kuongea tu kweli. It was a lovely experience though. Monday mwana kam wanna come next ama later.
Never.
SI unit iko iko high jo. Eh, itabidi mmenda tuition. Na make amna recommendations za maana jo ndio ndio tu kidana. Sikuringa.
Unasikia?
Yeah. So first love yangu ilikuwa jo, I alikuwa na do everything. Hey. Maybe nasikia unajua mimi usikia stories za say na shanga. We hizi ni streets gani mlikuwa?
Bro, Nairobi is nice. What do you think?
Mimi nika first love yangu iko ya Nairobi ilikuwa Kiambu.
Oh, hey, good for you.
Uko nje outskirts.
Nje outskirts.
Outskirts. Tuwa
but ilikuwa lovely though. First love ilikuwa lovely.
That's so cute. I love that for you. Mimi sije kwa in love. But I will say this. Excuse
me. Just in love.
Such a baby girl, okay. So baby girl, I'm a thema. Zreko in love, but like Nishai connects now, I see. On a deeper level. But if you feel come in love, na feel come and buy enough, I go a bit higher than that. Come on now.
Have you ever told them you love them?
I've lied about loving someone before. Sorry guys.
Ndiju wasi mademu nasemanga nani udanganya sima.
Yeah.
So wame kwa kidanganya wasi wangapi kiki au mabwe wote aki ya nani.
But sikizeni watch ni kuna context. Sit down, relax. Kuna context. So the thing is it's not like I just go around lying to people. Hell freaking no. Actually I don't like lying. But kuna kuangala hizo moments zenye mko so intense. Like
But
when I feel too, I'm ready to stay. And then Kesho will like, I don't know about all this.
I feel like it's more like infatuation. Wait, that's more like infatuation.
In love, have you had love for someone?
Yeah, of course, absolutely. In fact, I feel like I really love people for sure, but niko like nafinata kuna venye na imagine experience ya being in love and na imagine the person I'm being in love with being so deserving but sija meet msee mwenye ako that like haja the
spark you tunaweza kushow sio makosa yako.
Yeah,
tuko Nairobi.
Nairobi
kunoma jo. Mimi kwanza jana nimefanywa mbaya.
I was waiting for this story.
Hata si juzi.
I was waiting for this.
Alitambia tuambie mpaka.
Yeah.
So you're getting here no fast.
Niju jo kuna sherehe fulani jo. Acha tumute jina gani? Lip balm. Ndio kwa na soft lips. Shamuta lip balm. So lip balm jo ameka. Lip balm tumepanga form. Lip balm akasema ni aje. Let's just go for a movie, right? Yeah. Kwa lip balm usijali, wacha nitafute movie. So nitafuta movie. Hii wiki baada kwa na movie kali. So tukasettle on Guardians of the Galaxy Volume 3. Sasa si kali? Yeah. But just saying, you know what?
Debatable.
So, tuko to watch movie ya 4. Sherehe kwa nishoje nini. Tuwatch ya 7 ko even better. Mm-hmm. Tupatane wapi? Venue 6:30. Wapi? Rudia tena. Venue 6:30. Mimi sikafika 6:45. Like a real G, unajua. Sijalewa sana na sijafika mapema sana. Shauri unajua alifika saa ngapi?
Like 8.
Budo umejuaje? Kwani ulikuwa gani? Sawa? Mhm. Na jabai ya popcorns lazima ziive. Mhm. Sasa tunaingia movie 8. Ni kumoto.
Sema sai, sema
sai. Acha tusonge sana kusilibam tunge kusikinya ndio hii kwa nani. Sasa ni mzuri. Ni bomba lakini ya kubie, lip balm kubie na kaka lip balm. Mambo ni smooth, mambo ni soft, mambo inateleza teleza, unanipata? Lip balm ni lip balm. Lip balm ni kuchate 8 Jo, na mimi mchila po tu kama kanozi ya tuliko nasikiza tu wifu za Siati nini, but adi ando kibia kezo na lip balm. Anaweza funga hiyo channel yake jo. Aendea mgoje mpaka 8 itabidi. Eh jo but eh jo nilifanya mbaya ni nikasema wow hii ni soko nimerudi jo hii wasamba. Kwani si marketers siku ya soko
but na jo soko na kongwa bua usima
na mateni.
Mimi na nikisikia jo jo we ni kama niko na mama. Mwache
niwaambie sasa ukifikiria ni mbaya.
Umefanya na nini leo?
Juzi tu. Mbona mimi ndo nafanya na vitu?
Show story ni hapa.
Lazima tu size to the story.
Jua una kaliba.
This show mangi. But bestie yangu fulani alifanya show story the other day. Like so ameachana na boys wake. Wameachana wako ona break na boys wake. So, ndawafike kwa hii point ya kuwa on a break, kenye ili happen ni, udem alikuwa, like, walikuwa wameenda kuchill na ye, biz flani, na wana chill, like, overnight, siyati ni, like, ili ya kuingia na kutoka. So, ni overnight, ni overnight. So, boys ame doze, na ame, yani, ui, ame lala. But then they ma collect check in that do you mean that ndashika hiyo simu? Aliangalia text zake na obviously ameflat na dem flani amefanya nini amefanya nini so amechoma kiasi but kitu ilichoma the most alifunga chat flani imeandikwa some funny name like si jina ya msee ni initials hivi title hivi inaka funny kumbe akisoma hizo text mwenye boys anaongelesha ni boy mwingine na kenye wanasema huko ndani.
Wanasema nini?
Kidogo, oh, I miss you. Oh, I want you to come over. Oh, I wish it was me who was. I said, what?
Bro.
What?
Enoma.
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 Adi kuminyambaza
sana. Liba yenzenu ni
kubani. Nah, like, but you
know,
Udeman is crazy.
Udeman ni dunia.
That's true. I love Udeman. Sasi obviously, like, haka left. Bene, haka left, like, kunya likuwa.
Like, alichak.
Alichak, like, alikuwa na nisho, like, sayi wamepanga, like, wako on a break. Wana discuss, bene kutenda, but obviously.
But
when I discuss na line gani si mwana wa
si
mwana
wa si mwana wa si mwana wa si mwana
wa si mwana wa si mwana wa si mwana wa si mwana
wa si mwana wa si mwana
wa si mwana wa
si mwana wa si mwana wa si mwana wa si
mwana wa si mwana wa si mwana
wa si mwana wa si mwana wa si mwana wa si
I don't think it's so much about the polyamory thing.
Yeah.
Unajua my biggest issue ni umse ako down low, si ndio? So akiwa down low, like mimi siku sign up kwa nafsi ako down low. So it's like kama uko bisexual, kama uko LGBTQ, blah blah blah, polyamory, all that. If you're trying to do the other side, that's for you. It's just not for me. So why are you bringing it over here?
Certainly. But then, as I said, the views that are being shared on this show do not represent the show itself.
Yeah.
It's just the Black Ops talking about
Black Ops.
Yeah, so
it's like, it's not like Nico against anyone or discriminating against anyone. Nico too, like, I feel like kuna vitu tu unafaa, kuna msee, maybe ako in a different position na wewe. So tafuta wasee wako. Usiende ku, you know.
But unazo.
10 years, 20 years down the line, ndo una realize, eh.
wacha mimi play devil's advocate kiasi.
Na unapenda hiyo game.
Bye. Wasi unasema the devil in me. Lakini wacha ni advocate saa hiyo. Unajua ni rahisi for chicks. Unajua nilikuwa sikiza the story ya dem fulani akinipea high school experience ati venye kuna dem fulani alikama na cowboy so like sasa wenye tuma dem ataongea kelele kelele. But maboy it's not that easy. Unajua? So na feel maboy wengi wanachipatanga kwa situation but lazima wafiche rada. Wakwe na shori, right? So guys and biashara wake
atambia na sina na safi.
So baby hiri tuseme mimi
what if
kinge kwa hiyo situation unaweza deni duni.
Sasa una check hiyo like nataka ukwe up front.
Tukianza shoot
tukianza. Like imagine any day man is a day ukwe up front. But see like una check hadi kuna si ukwa married for like 10 years then una see. Kumbe buda ameenda ku. Hey acha nisikie.
Kwanza kuna series niko nao ni movie. Niko nao cha Netflix. Ya ni a Kenyan movie ilikuwa inaitwa nani producer inaitwa ni movie ya Kitatress
oh my god
this gonna be this gonna
zizi kulikuwa mengine ikuachiwa sana inazana pole Kitatress
pole babes
pole lakini hii movie ilikuwa na hiyo scene yenye kuna boys ako na wife unaona wamekuwa kitry ku get mtu hii but kumbe chini ya maji kuna huu boys fulani wa huu chali yuitwa Deno. Tumite Deno. Deno sina ngori na jina Deno. But like, huu Deno jodi anamuuliza kilive jo, eh, mama ana jo mindo na diparent.
Asendo.
Rent na dipo na Deno na huko na man hapo na lakushengi rent lazima itafutwe. OG man atafuta rent aji. But bado natafuta nisikora nyumba.
Itabidi watu waishi mahali. Igalo somewhere.
Ni noma. Lakini unajua madem pia mimi naweza sema mbona mnakuanga hivyo hiyo story ya tukide to go for na venye mnaopendanga huko nje.
Yeah.
Fucking love gay friend, you know.
Mbona wezi dia gay boyfriend?
Keyword ni friend.
So mna
gay boyfriend.
So I'm assuming you like them because wako feminine. Wako feminine. Don't like them because they related to masculine.
Yeah.
Unapenda tu jiwe wako kaa nyinyi. Because mna feel understood by
kini kama ni maji dema dem kushare boy na dem mwingine. Ni maji tunashe kina na boy.
So kwenye watapata hiyo song but producer amesema hivi. Una imagine dem unaweza ile kushia chali na dem mwingine atadaiaje na chali mwingine
no let's talk about it
swala nyeti swala nyeti mimi naweza dai kushia dem yangu na dem mwingine
of course
I don't know of course
no
of course no
I feel like
sin kushia tunaongelea
it's called
Either mna benefit because mna day mnapenda Kenya unaona?
See either.
Yeah. Okay, both.
Na benefit.
And mna day kwana like extras.
Yeah.
Extra savvy of everything. But it's like, I can't think beyond that. What the hell?
Ni beyond. Ni.
Bele kidogo daina sema kaa sasa. Naona for my dem na my boy it's different. Yaani for my boy ni kitu physical, for my dem ni
emotional.
So hakuna any point yenye for my
boy kwa mwanamke. Shani mama afikiri yangu.
Jo kama fans. Producer wa qualify. Producer anasema hivi. Sawa. Kuna difference ya shughuli. Shughuli kwa dem si kama shughuli kwa boy.
Yeah.
Shughuli kwangu ni shughuli kwako ni nini kiki?
Shughuli na
mapenzi. Na wengine na mapenzi.
Na bonding.
Hawezi ongeza mapenzi kwa shughuli hadi kwa biashara.
No matter black ops no na niki. But I'm sorry for saying that I am sifa cause like dame hizi dai kushare boy wake na boy mwingine.
Na boy mwingine. Na unaweza dai kushare kukuwa na maboy wawili?
Kukuwa na personally ndo. Personally
ndo. Oje kwa situation yenye kuna maboy wawili? Atakao wajui.
Awajui. Karibu ni yeye.
There you go ladies and gentlemen.
Awajui, yeah. But you see it's like even kwa ni light play like mnacheza juju si ati sasa mmeanza kushikana like you know abelekani anywhere. Mko tu testing
so, the water so here you go hivyo situation kai yenye.
Are you see mind?
I'm go too far. Ama nyam. You what in the same house?
Yeah, it's just like, you know, I have to on jet try here. On jet
is here. On jet. Ni kwa sababu.
Au sana deku ni phone. Ah,
Queen of Black Ops.
I'm missing.
Just kupe Brita. Uno na je story wild panda.
It's hard.
Kumbia. I still deku share. Wala deku share riwa. Wani kushare watu wa friend.
Yeah.
Okay, so this is what I can say. Sharing, it depends.
Sharing
is caring, you know. But it depends on someone, you know. Okay, from my perspective, I don't think I would want to share myself with someone.
Mm-hmm.
And I want, since that the same energy reciprocated,
okay.
You know,
yeah.
If you're getting into a relationship, and this is what I believe is, come on, not getting into a relationship as two people. Let it be that. Kweni 100%. Ukiwa na umse like, you don't like something about them, communicate about it. You know? Other than doing some dumb and shit, like, as Kiki said, staying on the down low for a period of time, you know.
Yeah.
Tell the person, like, I'm on the down low, so I don't know you're gonna take it, but.
Okay, you know. Okay. Miocha, acha niongeze. Producer, unataka kusema nini? So, producer na to show mapema ndio best. So, miocha niseme hivi just. Inakonga poa sana demo akisema hivyo. Mimi na feeling ni mademo anakonga so good at saying good things on paper, right?
Yeah,
but not practical.
Yeah, practical.
Mimi times mimi niko single by the way. Uko what's your status by that kwanza ni story. What's your status?
Single.
Wewe?
Ah, single. Very single.
So sio tuko single, sawa? Mimi na feeling ni time na show dem tuna vibe na dem na from show. But then me don't want much. I don't want to teach, you know. I mean certain space, you know, you don't want a relationship. Mi taitwa nini? Fuck boy. Direct.
Oh, simple. So,
akuna story ingine, always get story ingine, kwe, oh, I understand you, we can just have sex. Fuck, man. What am semangi hivyo na tunika clean?
You're meeting the wrong girls, huh? You're meeting the wrong girls.
Producer me sema meeting. Hey! Na maproducer wako na dajo. Na maproducer kakwe. But Miss Dani ni wrong girls. You know, natuma dem. Madem wako hivyo jo. Utasema, oh nini, I just want you to be honest. Just come up for me.
Tuwe na strip club, what you call
it? Hey, uko says, but I love. Mina dey love.
Nikaka mimi. Nikaka hizi dey
love.
Zisi, but nasema, nijituko nongila story ya. Ko honest, right? Mime kamkini kakushaji kiki jo. Kiki, baby girl. It's been tough for me dating, you know, and it's just a lot of work, you know.
Yeah.
I just wish if we had more than just friendship, but less, we had just a relationship. Keep it that. What do you think?
Moving on to the next nigga.
Evil, that's a match.
So, mesema udai shit.
Sasa wewe kwa nini una udai shit?
Miss Daishit. But the thing is, I'm trying to get the difference. Kiroki had Daishit. And a day, kukula.
Yeah, I'm not a kuminya. I'm not a kuminya.
Miss Daishit kukuliwa. That is Daishit.
kukuliwa ama unadai kukuliwa under circumstances.
Ama unadai kukuliwa na mtu
How meet standards?
Umesema ukweli.
Umesema ukweli and that's fine. Take it over there. Usilete hapa please. Sasa mimi na Jack ni na date. Sema ukimiss msimu ni na date. Same thing una date. You Indiana. Formula Eva. But like kama mimi nimesema sitaki hiyo story.
Na move on.
Na date. Something more serious. Na wewe unasema una date kitu serious. Please to judge.
Sasa basi utanilaumu nikikudanganya.
Eh.
Juu mimi na date minya. Mimi niko na njaa. Mimi bado naongelelea ring. Liga tunajijua.
Anajitesa na hype.
Ah, si bo set ndiambia limba mimi. Limba mbedhuri chema. Sawa. But utatulaumu kweli. Juu unasema honesty. Tumeanza na honesty. Ukashoniaje? Wewe je honesty yako? Wewe songa kando. Right?
Yeah. Yeah.
Tunadeumu sehemu nyingine mwenye ako serious. Hata kama hayuko serious, right?
Hapana. Kama hayuko serious pia yeye anaenda kwenye wewe.
But tunajua by the end of the day, hizo relationships umeenda. Unasema zilikuwa serious.
Imagine yeah, to some extent.
How?
For sure. Like at least when I check him say ana try. Ana invest, ana you know, see let you like unajua kati mfia hapo sija kuna katu hapo sija.
Speaking of investment, jo kuna story ya jongelea baby, story ya baba. Oh, you investment ama
yeye. Yes, that's.
Investment. Chika sio. No, it's more business opportunity.
Business opportunity. Maybe I'll give you a time. Explain your answer with 5 months.
With 5 months?
Yeah.
Chap, quick
point. I don't know which sounds so interesting, but...
It'll be the new way for a job.
Okay, so what I'll say is this is easy money you're getting. Mm-hmm. You've not worked for it.
Mm-hmm.
Okay, technically you have.
She does.
Yeah.
She's throwing it back.
Yeah. Maybe it's money she hasn't like worked for or doesn't work for. Mm. You know what I mean?
It goes both ways.
Yeah, it goes both ways. So it's you know, kitu rahisi me I'm like
selling.
Yeah.
So producer anasema kwa Biblia. Mwanaume ana provide. Mwanamke ana submit. Ana submit nini?
Herself.
Herself, right? Na mwanaume ana provide nini?
Hey, money.
Money.
I don't think it means okay, what is the security? That's the end of that. Ana provide some sense of security.
Three P's. Provide, protect, profess.
Well,
yeah,
that's your vehicle. So, mina sikia conversation nitaji part 2.
Yeah, we need a part 2.
Nitaji part 2 to explain here history ya masponia iwe aiaje nje.
Hapana mtu afanye wewe.
Niko club niko imagine inadai kupatika. Kila dema na tu
sponia.
Pos.